Nilikipenda kivuli chako kabla sija kutia machoni. Natamani wakujue, nyumbani wakujue, wefe zako wakujue, nyanya kujue, mama kujue.
Potion, give me my potion. My benzi nugonjo uchizi. Mentos, psychos,
country wizzy baby. Tell them.
So many things that I like to say. You take my mind far, far away. You got it all for me, baby. All for me, baby. You make me lose control. Make me do patrol. I know it sounds crazy, but for real, she know me. Know me. Yali uwa dawa every time I'm lonely. Know she was by my side, man. Call my homies. Nzuri kwanza Eugene, tabia mpaka usoni. Nah, Kenny JK, I see you wezi. Damn, na shepu flying like Kenya mwezi. Yeah, we team K, la kama mbezi. Kitengane steam kumoi, nafanya mapenzi. Yeah,
nukta nasema gunada.
Just murdered it. Chilla, babe. The ghost.